People around me, I'm sharing gozi. Abantu spila nabo, this nyoga nyoga. Kotu msebenzi wami, kuzokwenzeka. Nami dozi lami, lizongikela. Uyezu msebenzi wami, uyezu msebenzi wami. Uyezu msebenzi wami, uyezu msebenzi wami. People around me, I'm sharing gozi. Abantu spila nabo, this nyoga nyoga. Because it has cause the figures cut his sum, bangful and feel it, bangful and pansy, and egg a balloon, egg a balloon, toggles that toggles that tongue will lamb, Manchester's figure is cut his sum, toggles that toggles that tongue will lamb, Manchester's figure is cut his sum. People around me, I'm sharing gozi. Abantu spila nabo, this nyoga nyoga. Kotu msebenzi wami, kuzokwenzeka. Nami dozi lami, lizongikela. Uyezu msebenzi wami, uyezu msebenzi wami. Uyezu msebenzi wami, uyezu msebenzi wami. People around me, I'm sharing gozi. Abantu spila nabo, this nyoga nyoga. Ngiyohlala endaweni bathi ngoqine edolweni ngilwanezitha ngilwanezitha ngathi ngiyofela entabeni kodwa uyangibiza ugogo uthi angekulunge lokho shisa nempepho ngihambe ngiyofenjwa qede bangifaka intelezi. People around me, I'm sharing gozi. Abantu siphila nabo, this nyoka nyoka. Kodwa umsebenzi wami kuzokwenzeka. Nami dozi lami, lizongikela. Uyezu msebenzi wami, uyezu msebenzi wami.